Yeah, yeah. Man, I go hard, but a smooth operator. Life is a beat, but I can never hate her. I stay in the sky like a skyscraper. Na najua mnapenda vile game na iteka. Mi najua mnapenda, mnapenda vile game na iteka. Mnapenda vile game naiteka. Nikiwa chini on my lane walicheka. They wanna try me, tell them to try better. I wanna creep at the hills with a couple acres. When I wake up, I'm a rapper or a baker. Status, mini papa na siwemba. Hater, umechapa, shika tenda na leta. Ni makapa, tutakemba. Nowadays we don't even need a CV. So next time you gon' see me on your TV. They say, Ree, please, please believe me. Napiga drip maji na sisemi kidi kidi. Had to connect kasi biza my wifi. And they slept on me, my guy, why lie? Bad man, but they know me as a nice guy. Only tough people last, they're not the tough times. But I go hard, but a smooth operator. Life is a beat, but I can never hate her. I stay in the sky like a skyscraper. Na najua mnapenda vile game na iteka. Na iteka, mi najua mnapenda. Mnapenda vile game na iteka. Na iteka, mi najua mnapenda. Mnapenda, yeah, yeah, yeah. Kila mtani kona painting on weight. Kila mtani kona pedi ana weight. Kila sasi wezi sneaky kuwa great. Wanangoja mini falsi wata daddy waki wait. Ain't nobody fresh like this. I came with a wave, fresh like breeze. Ain't no drip like a fresh white tea. I've seen enough rats to know that they like cheese. Nah, nah, ghetto life, me noma. Good as life performer. Bless me before I sneeze, wasi cement ni corona. Thankful for the cheese that azile bada tuja ona. Tuna hustle kwa situ liacha kuchill kwa makona. Ninabidi, ni mimi wame tegemea. Na nyinyi, ni kiki ime walemea. Negative energy hapa situ na kemea. Flow iko na mabawa, cheki venye na bebea. Man, I go hard, but a smooth operator. Life is a beat, but I can never hate her. I stay in the sky like a skyscraper. Na najua mnapenda vile game na iteka. Na iteka, mi najua mnapenda. Mnapenda vile game na iteka. Na iteka, mi najua mnapenda. Mnapenda, yeah, yeah, yeah.
Man, I go hard.